Topsa na fiemilile Wambi tulalia Baxter Twin Wambi wali lock slim Ha Witness in history So shimbe chosha kwa tiaka ilishifuwa yensala Hey, hey Ninsala Aliensa maimbe lanchala Pama lensala Hey, ilenga tuashibuka Witness in history So shimba pama cheni kaili shifuwa yensala Ninsala Aliensa maimbe lanchala Pama lensala Hey, ilenga tuashibuka yensala Nisala kapondo wakambanga plus di nangu takapompa Listen Nothing shall set me free but the truth is story yambile so muli genesis Yellow guy pass street filenga aiva ninsala Sikufuna kwake out ya yaikala Pisha mopeni noti penso Ezo funa hip hop wapanga chitianso Follow instructions but DJ nishi ninsala Don't think inakani moya alikala Ni passion ya nifikisa kuno wa mjala Nasia wana na madam bondi munjala Seyo player kachelonga wacha Bantuka walika kufishapa Witness in history So shimbe chosha kwa tiaka ilishifuwa yensala Hey, hey Ninsala Aliensa maimbe lanchala Pama lensala Hey, ilenga tuashibuka Witness in history So shimba pama cheni ka ilishifuwa yensala Ninsala Aliensa maimbe lanchala Pama lensala Hey, ilenga tuashibuke yensala Nisala kapondo wakambanga plus di nangu takapompa Listen Story ya mbile so muli genesis If alanga damu kwa vano uchush Hello bright mujele wali wale ngele nensala Sister na vano mkamba aipa yanko ya ma times up kale nakucha Ama palo kache longa nakucha Happiness nipa mala through mankucha Noma one kwingila mopeno yangusha Hilo veyo week but ile fipale boy Everyone is dusty, we love a love. We came from the dust, we calava love. Who are one devil ashimia, what lala love? Witness in history. So shimbe chosha kwa tiaka ilishifuwa yensala. Hey, hey. Ninsala. Aliensa maimbe lanchala. Pama lensala. Hey, ilenga tuashibuka. Witness in history. So shimba pama cheni ka ilishifuwa yensala. Ninsala. Aliensa maimbe lanchala Pama lensala Hey ilenga tuashibu kensala Serious What more feeling awaya weka mnani kanetali sala Wonsa tuwa ikarilo kudya Akaka nimboka wonsa vanonshina wa mkanka Wika po mdianso K-Slay 103 mchivanso